Horoscope.com.
Of course, they were wala go mouse and the wall and the assets are go gonda go de osas and the tower. They go quill it's a good enough and the gaw day like go map and pillar as it did Alisa Yawe. Omatiwa gale magogonda. Sisa mango kulonda londa gadum londa. Love is all about trust. Sisa milando daily. Mpaga gojita guonda. Iwendine paga gale sanjenje. Nago kwele tisa no manjenje. Nakala ndogo saga saga ngadum lenje. Gangsta up when she gondi. Mwaka la tenje. Mwaka mwaka mwaka
teza. Teza. Tisa kusu mala siwa kweku peza. Peza. Mavuto wako seza. Seza. Seza.
Kapa billboard, sizo yeka na dipi. Kukukweza kekeke, sizo kweza na bipi. Kabanja kapa eze, kosa endela jipi. Pano setele sengo, tinakwa nisa epe. Adona, singa kubange ni play cinema Ladona. Ndika chedwe tabanja mundi bange Madonna. Adopt me, nitalikile Madonna. Adani, kuwasia chapa kona. R.I.P. to all the exes. R.I.P. to all the haters. R.I.P. Just in case I'm no more. Takumbugele zo seizi, usazani wai. Kwa
wakiza upti teza, teza. Tisa kusu mala siwa kweku peza, peza. Mavuto wako seza, seza, seza. Nukufuna usaza ndiwali, usaza ndiwali. Mwari wako niza upu teza, teza. Tisa kusu mala siwa kweku peza, peza. Mavuto wako seza, seza, seza. Nukufuna usaza ndiwali.
Zetscope.com.